exclusive from teenjams.com.
Flash guitars.
Yeah, ni cross with China, ngena Japani ni khome nkhabi. Ani gata tsele ka beefy anan pameli shlangi. Ula wat naru wa straightini leswa swilavi vukarhi. Nsuku tshama hansi relax ani wa swi tiva vubabi. U nga swi teki ku fana beefy nana leswi warning. Ni nge heti energy ka wena cause your lives were boring. Ni ba xitayele xa we cause deliverance ya way borile. U tshika matluka phela sweswi vona weli gojini. Weli gojini onhili mfana u bodlomerile. U endla njani mese waha don't they automatic. Beat u grilla mapoto ntsena a wu authentic. U rapa i nkarhi wo peleta u tlha u lava competition. U vulavula musi mara loko ni vona mavala wa macinca. U ni phakata voko ni vitana king u tlhela u kombela feature. Loko ni huma ka wena u vuya u tlhela u kombela picture. U teki 10 ya wrong ta pfula khwiri marhumbu nita. Suku a ni braya wena ntwana know your place. A nyoka ku fana wena I can say it to your face. U ondi ngopfu kuzo phewile u lahleka lane. U nghena ka ya mina u lava khetha ya mi pace. Ni ze ni ti downgrade and beef a wena wan lolohisa. Ni ta ku endla slave xa makeup beef ni ta koropisa. U ta tsutsuma xigazeni nkanu ni ta ku fokofisa. Depression yi ta kicka in suku mona lisa. Tipunch ta me ti tlanga EFC. Ende u cherry leswi ni swi endla ku GBV. Ku beefa cherry swa ni borha u deserve EFT. Ni ku tlhavela ntlheni ya ku abuser ka BNB. Loko ni heta ni ku nyika mavuso ya xava mbangi. U ba video goga khacina hi le ndhaku a ni bari. Endu sati ni le ka yena vukati wa xavelela. Xi ku endla u ba track u kha u rila u ku va ku jikela. A ni hlamali weva ku jikela ku beefa mina swi ta ku tikela. Na loko u lorha ni ta ku fikela na gogo wa wena u ta ku rilela. Khavi ni ta tshama ni kha ni ku khela na beefy ta tshama yi kha yi ku nela. Hambi ko nghena na lava ya u performa ku na vona na vo va ta tsema. Wabiwa mfana.
Exclusive from TweenJams.com.